Efeso 5.
Tsono popeza kuti ndinuana okondedwa amulungu, muziyesa kumtsazira. Muzikondana, monga Kristo adatikonda ife, nadzipereka kwa mulungu chifukwa cha ife. Adadzipereka ngati chopereka ndi sembe ya fungo lokondweletsa mulungu. Popeza kuti ndinu anthu amulungu, ndiye kuti dama, kapena zonyasa, kapena masiliro oyipa, zachulidwe nkomwe pakati panu. Ndiponso musamala nkhule zolaula, zopusa, kapena zopanda pake, koma muzila nkhula zoyamika mulungu. Mudziwe ichi, kuti munthu aliyense wadama kapena wochita zonyasa, kapena wa masiliro oyipa, pakuti wa masiliro oyipa ali ngati wopembedza fano, sadzalowa nawo mu ufumu wa Kristu ndi wa mulungu. Munthu wina aliyense asakupusitseni ndi mawu onyenga, pakuti zinthu zotere ndizo zimadzetsa ukali wa mulungu pa anthu womupandukira. Mchifukwa chake musamagwirizane nawo anthu otere. Inunso kale mudali mu mdima, koma tsopano muli mkuvala, popeza kuti ndinu awo a Ambuye. Tsono muzienda ngati anthu okhala mkuvala. Pajatu pamene pali kuvala, pamapezekanso bwino wonse, chilungamo chonse ndi choona chonse. Muziyesa kudziwa kwenikweni zimene zingakondweretse Ambuye. Musanjane nawo anthu ochita zopanda pake za mdima, koma muwatsutse. Paja zimene iwo amachita mobisa, ngakhale kuzitchula komwe kumachititsa manyazi. Koma kuvala kumaunika zinthu, ndipo zonse zimaonekera poyera. Motero chilichonse choonekera poyera chimasanduka kuvala. Chifukwa chake amati,
dzuka wa mtulo iwe, uka kwa kufa, ndipo Kristu atakuwalira.
Samalirani bwino mayendedwe anu. Musayende monga anthu opanda nzelo, koma monga anthu a nzelo. Mukhale achangu, osatana nthawi yanu pachabe, pakuti masiku ano ngoyipa. Mchifukwa chake musakhale opusa, koma dziwani zimene Ambuye afuna kuti muchite. Musaledzere vinyo, kumeneko nkudzitaya, koma mudzazidwe ndi mzimu woyera. Muzichezelana ndi mawu a masalimo ndi a nyimbo za mulungu ndi za uzimu. Ndipo muzimbira Ambuye mopologezana ndi mtima wanu wonse. Muziyamika mulungu Atate nthawi zonse chifukwa cha zonse, mdzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Inu amene mumaopa Kristu, muziverana. Inu akanzi, muzivera amuna anu, monga mumavera Ambuye. Paja mwamuna ndi mutu wa mkazi wake, monga momwe Kristu ali mutu wa mpingo, umene uli thupi lake. Ndipo iye mwini ndi mpulumutsi wa mpingowo. Tsono monga mpingo umavera Kristu, momwemonso akazi azivera amuna awo pa zonse. Inu amuna, muzikonda akazi anu, monga momwe Kristu adakondela mpingo nadzipereka chifukwa cha mpingowo. Adachita zimenezi kuti upatule ukhale wake wake, atawuyeretsa pakutsuka ndi madzi ndiponso ndi mawu ake. Adafuna kuti akawuyimike pamaso pake uli wa ulemerero, wopanda banga kapena makwinya, kapena kanthu kena kalikonse kowuyipitsa, koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Momwemonso amuna azikonda akazi awo, monga momwe ene akewo amakondera matupi awo. Amene amakonda mkazi wake, ndiye kuti amadzikonda iye yemwe. Palibiretu munthu amene amadana ndi thupi lake, koma amalijetsa ndi kulisamala bwino, monga momwe Kristu amachitira mpingo wake. Amatero chifukwa mpingowo ndi thupi lake, ndipo ife ndife ziwalo zake.
Paja mawu a Mulungu akuti, mchifukwa chake mwamuna adzasiya atate ndi amayi ake, kukaphatikizana ndi mkazi wake, kuti awiriwo asanduke thupi limodzi.
Mawu amenewa kuti ululira chinsinsi chozama, ndipo ndikuti chinsinsicho nchokhudza Kristu ndi mpingo. Komabe akunenanso za inu, kuti mwamuna aliyense azikonda mkazi wake monga momwe amadzikondera iye mwini, ndiponso kuti mkazi aliyense azilemekeza mwamuna wake.